Wow. Yeah, Steve G, aka Black Baby. Yeah. Hii inaitwa warm up. Hatujaanze vitu ndio tunaanza yani. Yeah. Red City, I rock this city. Nipate kwa booth, nikipanga kuwa star. Nipate na jeshi, nikipanga kuwa shah. Moto kwa moto, wapate kajoto. Steve G ndiyo jina, barabara wanapisha. Q2 kwa wingi, soni maji wanaitisha. Lord ka cartel, mjanja ka patel. Wow, wakingoja, mini on my way. Mimi ndiyo dumbo, ulize J.A. Pesa nazikunja, kumada my day. Una shida nami, weka kwema C. Wacha ni wafunza, mawak MC. Emba kasi ndiyo home, bana rap 254. Mafans na wabamba, wanataka mom. Nyinyi ni magola, sisi ndio mabola. Niko teke teke so mbio na wagonga.
Warm up, hitu ni warm up. Warm up, 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 warm up, hitu ni warm up.
Kufanya vitu zangu tu viize. Lines kali kali, kaza chize. Je, ndani ya zone, staki mapise. Okay, hala badai, cause I'm busy. Nakuja visigas. Munipe hii mula, nipote ka scissors. Zangu ni additions, C2 minus. Mafala wakisike hii, watadai tu. One verse. Nakuja ka dark horse, faster ka dark horse. Hapa mimi ndiyo boss, wezi kuni trick boss. Wanajifanya wana yolo, mpuko zao dry. Ata wezi bai madondo. Kazi yao big, ni kukomplini ya mapromo. Kauji cha kusema, si ufunge tu mdomo. Ufunge tu mdomo. So minapanda lada, I'm so sober, wezi pata nikistaga. Kwa rap game yao ni mabao na wafunga. Nasikia wakiuliza, ni nani anakuja. Wambie ni Steve G, boy mpienga kutoka BG. I'm not gotika, yule YG. Na speed vitu mbaya, cause I think B.I.G. Mini ka voltage, itabidi wamejua. Emba kasi ndio mtaa, bossi mwajua. Wakileta uchafu, design imagine na waosha. Sikiza hivi zura, mawisome kabarua. Na changa msha mita, mina leta bala. Kwenye game na jipanga, wawa kizuba. Baby kuja kwangu, chali yako ni lim clash. Pesa natafuta, kisha nazikash. Hitu ni warm up, nigga dress up. In a time na ingia, mina rap out.
Hitu ni warm up, nigga dress up. Warm up, hitu ni warm up. Warm up, 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 warm up.
Yeah, Steve G tena. Hivi ndo tunaanza. This is just the warm up. Ha. Red City Empire. Kama kawa tuna wrap up. Yeah.